Yeah, yeah. Wanna walk for me? Wanna keep it nasty?
My
issue is safari, nani ponjiani. Siwezi nikiwa solo, hata nifate ramani. Sikuwa mindiani, nasikati safari. Najua siko solo, unanilinda kwa hali. Hakuna kugive up, hakuna kugive up. Najua uko nami, by my side kama kivuli. Maisha ni wendo mfariji, unanipa confidence, confidence, confidence. Maisha mambo shwari nikiwa na wewe. I need you, I need you, yeah. I need you, I need you, yeah. I need you every day. Kama ungekuwa nami, ningekuwa wapi? Unavyonipenda hivi, unavyonijali. Blessings coming my way, casually in the way. Ni vyema niwe nawe, ndio nisijikwae. No wonder, nimekwama na wewe. Kwenye mvua, jua na misimu yote, unabaki kuwa wewe. And I know I need you, I need you, I need you, I need you, yeah. I need you, I need you, I need you, I need you, yeah. I need you every day, need you every day. I need you everywhere, need you everywhere.